beautiful melanin skin. Napendezwa na unachorare, uzuri urembo nachorare, nachora, nachorare, kitu nachora, nachorare, napendezwa na unachorare, uzuri urembo nachorare. From the sky and high above, melanated queen, natural, beautiful, sun-kissed skin, gorgeous and wonderful, melanin skin, naturally beautiful, African queen, never seen, never seen, never seen, never seen. Nachoro, nachorare, kitu nachoro, nachorare, napendezwa na unachorare, uzuri urembo nachorare. Yeah, yeah.
Nikisema neno moja halitoshi, halitoshi. Yani toka ni kupate nimenyoka, naenda kama gari moshi. Ukiacha mami sosi, napendo metulia. Nilikotoka nilichoka fujo kama fidifosi. Nikitoka so meseji za emishu, nikirudi geto kabla sijengia ikishu. Pesa za madafu sio ishu, nitapambana nizipato siteseke. Queen anapata kila kitu, African king, you're my African queen, queen. Urembo sua sura mpaka tabia mpaka skin, skin. Nafsi narizika nikikuona, kama sipokona nimeumwa la ukifika nimepona. Nuru ya nyumbani malaika, bila wewe giza na shukuru uwepo wako na mulika. Mvumilivu tani kipigika, kula uhakika na kula bada kula pia uhakika.
Nachoro, nachorare, kitu nachoro, nachorare, napendezwa na unachorare.